body. When Anes go wake up, oh, wash it all in the finger, people. When Pemba wake up, oh, and sing to me, finger, picture. See who me say mo nam tambo, sambo now now picture. We see me am go for the rail, jay ripa. Who nam tambo, sambo now now picture. How ti mwe am kopa di leo jairipa. Tulia! Wake up, oh, zifanya kamo na piga picha. Wake up, oh, zifanya kamo na piga picha.
Weze unakumbuka zamani, yale mapozi ya kitoto. Kipindi hicho hakuna simu mpaka apite mpiga foto.
Mapozi ya kwenye maua, badada kujibinua. Kuna pozi ukipiga kipindi hiko ndo unaua.
Kuna pozi la matozi, madada na masera. Na pozi la wagwani mtandaoni kukamatia chula.
Kuna pozi ya lilipiga lambo kwenye muvi alifunga usongo. Kuna pozi la walambeshi alafu kuna pozi la wabongo. Wabongo.
Kuna pozi la tatu mbili na pozi la nne tano. Pozi la zwangwe na kuna pozi la tano tano. Kuna pozi watetezi.
Tulia! Wake up, pozi fanya kama unapiga picha. Weka pozi fanya kama unapiga picha. Si umesema una mtambo, sambo na unaficha. We simu ya mkopa dileo jairipa. Uona mtambo, sambo na unaficha. Au simu ya mkopa dileo jairipa.
Dada kurufuka, wasiposte picha pira filter. Uta kusama buwana mtandao ni utaumbuka.
We dada meposti picha pira filter. Ona wanaipita. Sura imemshuka, baka tunaogopa.
Sura inye ya baba hako, shibu inye ya baba hako. Na unaposti bila filter msamba we kwenda zako.
Simu inye ya dada hako, account isio yako. Alafu unajisha uanyo, nenda zako. Weka pose, pose, unapiga picha. Weka pose, pose, ansi. Weka pose, pose, unapiga picha. Weka pose, Mpemba wise. Weka pose, pose, unapiga picha. Wake up, pose, pose. Duri 27, wake up, pose. Mungu baba, Mungu rie jumbariki sana mama ake na mie. Bibi ake na prince, yeah. Ifao, respect, support and chimbi. Yo kengri unze baba, baba. Chitu mazuna professor bongo. Baba dura baba. Wake up, meneja ogamo pao. Wake up, Asani msonga designer wa bongo. Salimu magari, King Kensi Woldi na maundu wa wakari mtiti. Ibiti kapiga mido bana, watakuloga. Asani msonga, unakabwa na tonge, unasingizia masera. Toka pa.